Yo, the cowboy, where? Now berry, berry black, yeah, yeah. Turn the records once again, uh-huh. Chico, I see you, baby. Yeah, the berry, berry black. Once again, he's back. Everybody clap, 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 uh-huh.
Once on me, me, nilipo amiwa. Ya kwamba, mwimungu ni mi, nikawabishia. Ya kwamba, nikawaona baby. Wasikali, wanakuzushia lady. Nikawaona baby. Wasikali, wanakuzushia lady. Sasa mimi, zajutia. Kwenye jama minu, mimi wazara. Ulipona biye demu wangu, hafai. Shikaji zangu kibao mimi. Walinikanya kwa sababu ya wewe. Walisema wewe mfai. Nikuwache mimi siishi na wewe. Mimi nikababaika. Nikaona washikaji wanakuzushia. Kumbe walikuwa wanakuona. Mimi napondoka naposafiri. Hapo kwenda zangu kupiga show. Na kuwache nyumbani. Kumbe unachoka mnangwani umama. Unaenda kwa wengine. Mashikaji zangu walinieleza. Mwanzo mimi nilipo amiwa. Ya kwamba mwimunguni mi nikawabishia. Ya kwamba nikawaona baby. Mashikaji wanakuzushia lady. Nikawaona baby.
Unajua alivyo kufeel berry black. Mimi hakuchu cha shit on his back. Una sifa za kulewa kwekwa ndani kifaa. Unguja nzima ilijua wendo wake mama. Alishambiwa weni hoe. Ila si unajua kipendo roho hula nyama mbichi. So vipi kajirahisisha kwa mapeleje. Kwa mkwaja mbuzi ukawachia mwili wako ucheze. Sorry for your mistrust, me. You're never gonna find a love like this.
Mwanzo mi nilipo amiwa. Ya kwamba mwimungu ni mi nikawabishia. Ya kwamba nikawaona baby. Washikaji wanakuzushia lady. Nikawaona baby. Washikaji wanakuzushia lady. Sasa mimi
hata kama nakupenda sana. Kama mi nilikupenda sana.
Sipo nifanyie hivi.
Baby, mbona unanitoa samani.
Nanifanya kuwa mimi sina samani.
Baby, laiti ningejua zamani. Orongena pia kuwa haiwezekani. Haiwezekani.
Blackie, you're very blackie, you're very blackie.